kufikiria kwenye kona unavyozipanga gia kwenye mlima nani kininginia nechoka kujificha ficha leo nasema dharani baby nitumie picha kuposti mtandaoni mbona leo atajificha yani hawatoni usiku uchume mchicha nilishe mboga laini baby I'm so happy wena mie nikushike wapi baby I'm so happy wena mie nikushike wapi
Tumaini leo tupike mnavu kisha weka vimaini au samaki mkavu kisha umilishe nini oh nataka nikupeleke Zanzibar tukapunge ka upepo ka bahari alafu nikupandishe manuari na ukitoka Changamshe na madolari
Nechoka kujificha ficha Leo nasema dharani Baby nitumie picha Kuposti mtandaoni Mbona leo atajificha Yani hawatoni Usiku uchume mchicha Nilishe mboga laini
Baby I'm so happy
We nambie Baby, I'm